rajimsafi.com.
Kelaneke shikabeke du kelaneke neke wapa mashabeke du kelaneke shikabeke du kelaneke neke wapa mashabeke du today lo today today lo today kwanza na asira za kichaga buta wapinzani wakiweka mchanga buta niko juu ya mlima siko juu ya tuta twende kilioni wapinzani washasuka ejoni mawe bata ya mawe tosa maganga naletaka yote yawe sungang wanasema mimi mkali na pa mashabiki dude nataka kuwa legendary kama bikidude kelaneke shikabeke dude kelaneke neke wapa mashabiki dude kelaneke shikabeke dude Kelaneke wapa mashabiki du.
Kele dude bwana we.
Dude lo. Dude.
Kele dude bwana we.
Dude lo. Dude.
Zimzima. Washa tochi juna kawezi simzima Nishapandisha mzuka hapa lipo simzima Dude lazizima mzizima na nchizima So ambie wa chekelele nimesema mtu mzima
Natoma nini sinatoke Mary Run Around the city so city you may run
Kumchezo nisha mada komi kila kila Ukomtani mini mada na ndo mwana
kila Kila neke shikabeke du Kila neke neke wapa mashabeke du kila neke shikabeke du Kila neke neke wapa mashabeke du Dude